kotwa wore loite were mami aneko aparo demna anegi mor enan wacha kokodi kapoditi ne kapodi dongo ekinde miso megwengo adis pareera wacha jamoko na winyo wacho atwe switi no kendi turukana kineni kiti ngarungu gipuge bati dodo kotelo akale mati niru wako pamela woche ni wito kanye tangi jamoke nigi ngini masai chali gile adiamo muinja wero ni ne muinja lano ni na ere na dodo tunde kwa bede cheye ne ya ora obede notwe natigo konyo dole mbako nyisa kama aeri nyati jochula kamaliza kie doke na wanyolo baba kapo dengema kodika oropo mwaitho kwenwa paminela botwere wani nebungu wachalu tuone bende dipare suna gita budu tomane waneno koyo necha minyako kakothu bejwe tomudho bole ndienge makorobe woku manyorombe nebogowa pamine makonungona bendele mwonganyo niruothu konyu watho chopo donge nade ndi mama to ini lunga baba nilite na yora josi na chako yuwa gikapo ni gima gima nyasa yopogo nwae nawe makonyo waga pamela kionge oda tale koga kakaera wane adhyamo nadhi na joga koso nadhi nelejo arwa kusapule nguta maedini maulo luto manyalo nyisa kapo ni gima Pamela chino kedi sura nine ne wanga iche na koso magumbo mane donge nade ni lera atwe sweet nyapi mohundi kendo nwa singo kodi ni kama mikaru thoma adiango ne lunga sita ero abiro dali gargana noromu na love the pet chalu chumbe yona mayo yogongo katokele mawote ipi unyisi pamela diambo nike eja subodo nye lamo ya wui masini wacho na eroga lwenya madonjaga nikongo gicho dora na matinde ya unge katarieko toano ya nyisi kama pamela gita matinda gwelo chode nawe oducho katasa ni hati ngomu matira lami hiri mboja chie kulis kanye pamela nyisa karomo kama nyina chope polo kuno bende niongelera kendo nadunge piny kachi motanso dhi manyo bilo adhiamo na medgiburu atwe switi na medgananga jothurwa nyathi ni bero na pamtaero chali mwandu duogi mine kaka chalo aiye nati nigi midwaro nageri ya kumbe bungu jagimomi wapo ndekodi ya milavu mopongodero kwinyi macha monyanya opie poti pamelo siepna olemo maya ndogala na winyo nosogocha motieko ya woingo wendi nyako pamela jogo noduke na kereyo ero gitugo kodi samora bende gipa mole bigigwe iko pichi gormaya
Maya Kendramos Bwana Mose Simeo Uri Wako Kanda Simeo Mera Imozo Naji Umasis Uri Giroda Ibrada Chalice
Papa, say to the Pokemon, you want that?